iBhayibhele liyabana kuyimini na kuzalwa kwa Jesu yakalembwa aba Edward Hughes yakabalwa aba Jebros Mukabe Fumbelo amubambile bakabunga ka www.bibleforchildren.org gale gale leza wakatuma mungelo Gabrieli kumusimbi utegwa Maria mungeli wakamwambira kutuzumbuka mwana mulombe ngozulika hina lya Jesu unozoli mupati uzotegwa mwana asijuru ya majuru yoendelea mane kukabe utamani. Maria wakati kuli mungelo eno oku kuzoba buti mentazi amwalumi pe mungelo waka muhila uti mwana uyozwida waleza takwe bawishi baanyika alimi mungelo wakaambia Maria uti Elizabeta musazi nyogo ulimisi mwana mlombe mwujembele wawe aya malele mumazuba ayo Maria wakafwambana wainka kumubona Elizabeta bakalumba ihyaleza antomwe Maria kata ngidwe kuli Josefe wakausa nakaziva kuti Maria ulimitide wakayeya kuti musankwa umwi mboba usi mujiloto wakamubonekela mungelo waleza aumwambira kuti utayowi kulitambwita mwanakazi wako nkambo kauti ejo zimitidwe mulinguwe mwana waleza Josefe wakali mugwashi wakulanganya Jesu. Josefe wakashuma akuthobela malayilile aleza. Alimwi wakathobela malayilile amilawo yachisi jabo. Akambo kamulawo mupya amuka inthu wawe bakazwa akunka kudolopo lyakwabo mubetelehemu huya kubadala mulilo wabo. Maria wakalibambira kuba mwana Josefi ta najana busina kuli gonse onse masena alizwide kumamanino Josefe wakajana kukalila oko mwana Jesu kwankazalirwa vanyina wakamoneka mujiba mubusena mwali kubikwa vyakulya vya ng'ombe. Afafwi basi wembera bakali kukwabirira mberere yabo yalikona. Mwongero waleza wakayibonya nkabela wakabambira mulumbe mbutu. Mulange kwajalirwa kulindinywe kono buzuba mujisi ja Davida muhuturi oyo ngu Kristo mwami mwiyo mujana mwana ulilede mujiba mpona awo bangelo banji bakali kuliponya malumba ihaleza akwamba uti ibulemu kulileza mujulu alimwi alumuno ansi yandishisho lubotu kuba abantu baziwembela bakakali gana nibakamana ikubona mwana bakambira bantu mbiba kaswanganya jakubambira mungelo amagani a Jesu niwainda makumi one Josefe amaliya bakaleta Jesu kujikombero mu Jerusalemu. Ogo mwalume uthekwa Simeoni walumba yaleza agamboga mwana awalo mjembele uthekwa Ana aumwe mubelesi waleza baka gulumba bonse bagali hikuti Jesu mwanaleza mufuturi wakashomesedwa Josefe wakapa chituyo chabayuni bobile echi nchishagali chituyo kumulao waleza wali wamba kuti bantu bachete nchobelede kuleta nobaleta mwana wayalwa kulileza nuwo gainda gaindi inyenyezi mbotu yakasololeda basongo bagazwa kuchisi chakujwe ku Yerusalemu uliguli uye uzedwe mwami wa Juda bagabuya tweza kumugomba lino mwami Herodi wakamwa yabasongo bagazigwa akubabuza kuti bamwambire mkwebede na bamuja na Jesu ndiyanda kumugomba andime Herodi wakabambira pelegwali kubeja Herodi wakali kuyanda kuja Jesu inyenyezi yakabasololera basongo mkwagali kukala Maria amwana bakaugama akumupaira bakaununa zilongedwe zyapo akumupa inkambiriyo ya golide atununkiriyo lino bakalayizikwa kuli leza muchiroto kuti patajokeri kuli Herodi agambogako Herodi waganyema wakakauzia kunyonyona Jesu nkabera wakatuma kuti agajaye bana bonse baku Betlehem basimyaka yobire abali munsi pele Herodi takamujana mwana waleza nkuchenjezi kwa mjiroto Joseph wakatola Maria a Jesu ku Egipito lino Herodi nagafwa Josephe wakabatola mwana Jesu abanyina Maria kujogera kuzwa ku Egipito bagakala mudoropo Ishonto ya Nazaret afwafwi amulonga wa Galili kuzala kwa Jesu ikano kuzwa mumajwi aleza ibaibele ijanwa mumatayo 1 kusika kutu alimwe mu Luka 1 kusika kutu leza ulizi kuti twakachita zintu zibi echo nchaita kuti jibi bulumbu wajibi nduhu leza wakati yanda kapati wakatuma mwana kwa Jesu kuhwa aji ngano kubadela milandu Yesu Jesu wakabora kari mungu nkabela wakapiruka kujuru elio leza ulatulekelela zibidi Jesu kutiko yanda kuzwa kuzibidi yako omambila leza kuti o yandwa leza ila shoma uti Jesu wakandifira alimwi ulapona igaga wola mugomi wangu akundilekelela zibi yangu kutegwa ndive abumi upya lino akuba andwe mane kukabe kutamani mwandikwashe kupona wako mbuli mwana wako amen Yohane chapter 3 akubala 16 kubala ibaibeli akukanana aleza mazuba onse.